خيانتي.
Iyi ni radio yijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Gishize ijwi ry'Amerika herekeje umwana w'umukobwa Imani Zabayo Elizabeth Linda imugeza iwabo mu karere ka Rutsiro mu mudugudu wa Kaganza. Yaramaze imyaka 20 nibira havuye ajyanwe n'umuturanyi i Kigali. Izabayo yaje kubura yisanga mu kigo cy'imfubyi Muhanga. Anyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga twamuhuje n'umuryango we kandi tumwizeza ko igihe cyo guhura nabo tuzamuherekeza. Umunyamakuru wacu Eric wagira ubusa yari kumwe nawe.
Agasaro gasanga yandikurubingisa, agasaro gasanga yandikurubingisa, gasanga ya
ngakokaraje.
Agasaro gasanga yandikurubingisa, agasaro gasanga yandikurubingisa, gasanga ya
ngakokaraje.
Uyu mwari Imana Izabayo w'imyaka 27 y'amavuko ku munsi yahuriyeho n'umuryango we ijwi rya Amerika yaramuherekeje umugezi wabo. Ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yaravuze. Twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegerereje muri centre ya Nyakabanda, baranzwe n'amarangamutima yuje amarira y'ibyishimo. Avuka mu mudugudu wa Kaganza, akagari ka Remera mu murenge wa Boneza, irutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, akarere gakora ku kiyaga cya Kivu aho gihanira imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuhagera bari umunsi mukuru. Abari bazi ko Imana Izabayo atakibaho, kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa. Imana Izabayo yabuze mu 2002 afite imyaka 6. Yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyo Nzima amuherekeje i Kigali. Imana Izabayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cy'abihaye Imana mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Madamu Arivera Ntamabyariro ni umubyeyi w'imyaka 40 yari mu baje gusanganira umuvandimwe wabo.
Ote? Tubonye Yesu wa kabiri n'ukuri.
Kubera iki?
Twari twaramubuze uri mwana wacu.
None urabigiranye na Yesu wa kabiri?
Ni Yesu wa kabiri tubonye. Kubera twari twaramubuze, imyaka twamubuze, mana yanjye. Yesu tabara amahanga y'ijuru n'isi. Gumye utuyoborera umuryango wacu.
Bwana Christopher Hakizimana w'imyaka 57 y'amavuko bahaye akabyiniro ka mpamba y'iminsi atuye muri centre ya Nyakabanda. Uyu amakuru avuga ko ari musaza w'umugore Mukaniyo Nzima wari warajyanye Imana Izabayo akarinda asa n'uzimiye. Nawe amarangamutima yari yose.
Ndekanere kubakereza.
Uti kimuze?
Ndekanere kubakereza bagere mu rugo.
Uti Imana ihabwe icyubahiro kubera iki?
Kubera tumubonye twari twaramubuze. Uyu ntago twari tukimutekereza mu buzima bwacu mu bye. None muramutuzaniye. Ariko Imana igumye ibahe umugisha. Rwose umva muzahahe muronke mwakoze n'abandi bazaza nimufatanye n'Imana. Irakoze ihabwe icyubahiro, namwe bahe umugisha, mutuzane umuryango twari twarabuze, Imana ibahe umugisha.
Mu nzira Imana Izabayo yakunze kuririmbirwa kurinda agera mu rugo. Tukigera mu rugo kwivuko, umuvugabutumwa yatwakirije isengesho imbere y'imbaga yari itegereje agasaro kabonetse.
Twari dutegereje abashyitsi nabo wagendanye nabo mu nzira, wemeye ko bashyikana amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngwino urbane natwe muri gahunda zose ziri hano. Turanezerewe mu mutima bidasanzwe kubwo umwana twari twarabuze tukaba twongeye kumubona ari mukuru angana atya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo byose wabikoreye kwiyubahisha ngwe nubane natwe muri gahunda zose mu izina rya Yesu
amen
muri bibirodi bwana Faustin Benimana wo mu kigero cy'imyaka 60 niwe wavuze ijambo uhu mukuru w'umuryango hashimirijwe rya Amerika
ari bintu giterambere byaje mbere bitahozeho muntu yaburaga umuntu habona habariza ntabona wabaza ibintu bikamuhamama ariko abagira neza bemeye gukorera ijuru barabonetse mujya mu byumva agasaro kabuze karabonetse nta muntu udafite intimba ku mutima w'abantu be yagiye abura ariko akabura ibarizo bakunze kwisobanura bakavuga n'amanomero babarizwaho uburyo washakisha umuntu wawe bagakora ibishoboka byose ngo barebe ko uwo muntu bamubona nubwo buryo byabayeho kwaje kumva inkuru nziza ko umwana twabuze ashobora kuba kiriho mu buzima bwe bwose noneho rero tuza gukurikirana dusanga inkuru ari impamo uyu munsi wa none kuri itariki y'uyu munsi tuza kumva ko abantu bamuragiye kugeza uyu munsi abashumba bamufite bashobora kuzamuzana bakamushyikiriza imiryango ye ngirango twese nicyo cyatuzanye dufite amatsiko yo kumva iryo jambo dufite amatsiko yo kureba uwo muntu dufite amatsiko yo kureba abo bagize ba neza bakomeje kugira ubutwari kugeza uyu munota njya numva ababyeyi benshi bavuga bati Imana yabahaye uwo murimo tubona rimwe mufite umurimo ukomeye kuri iyi si ya Rurema mufite inshingano zikomeye cyane bati nanjye wamunyereka mujya mwumva ko bahumuriza umuntu yavuga n'igihunga bitewe n'uko yabuze umwana we bakamuhoza bati horere humura agasaro kabuze kazaboneka tuzakora ibishoboka byose n'izo nshingano zacu dore nomero zacu ibizatunanira bizaba bidashoboka uwo muntu azaba atakiriho koko ku bw'izo mpamvu bashyitsi bahire mwagahurana Imana mwe yabahaye ubu butumwa ngo mubukore ngo yerekwa byinshi ibindi akirebera ndikumva ijambo musigaje no kuvuga abenshi bumbiwe batangiye kwihera ijisho icyo bategereje bafitiye amatsiko n'ijambo umuntu babuze ndatekereza ko abari bamuzi bahise bamubona bakabona ibyo bavuga ari normal
Imana izabayo nawe yabwiye inshuti n'abavandimwe akamuri ku mutima nyuma y'imyaka isaga 20 yarabuze
muraho
yego
Yesu ashimwe nitwizabayo Imana izabayo kabari ngewe nyine umwana uri mubyeyi wicaye aha mwe mwarabuze nawe yarabuze nange narabuze nishimiye kongera kubona abavandimwe banje umuryango harimo abona bazaga ngo yaratuye nkasanga siho atuye ariko namwibukaga rero nawe ndishimiye kuba nagarutse mu rugo kuba umaze imyaka ingana kuriya yose nagiye mfite imyaka 6 ariko undi muri 20 n'indi nta babyeyi nta muvandimwe ndishimye cyane ko ngabitse mu muryango murakoze
Dafroza Mukantwari w'imyaka 67 y'amavuko yashimiye ijwi rya Amerika kubwo kubona umwana we bucura mu bana barindwi
ntekereje n'umwana ngi buryo yabuze akabura mu buhirahiro kandi akabura mu byange wari umutanze muhereje umuntu ngo aramuherekeje mu rugendo ubwo muhanze ko ari umuntu uragaruka ubwo umwana agenda gutyo ukora byageze igihe umwana tumubajije akayatubwira ngo nzamuzana birangira mbese umwana abuze atubwira ko yapfuye atubwiye ko yapfuye nawe yaheze ubwo cyo ntiyanatubwira ati muze mudufashe tushakishe nibuze tubuze twashakishije we nuko aduhamye uhamya yuko umwana yapfuye yumvise nitangaza ariko nge nkaba mbashimye nk'abantu bize nk'abantu betswe n'Imana ibintu mukoze Imana izabibahembere gupfa no gukira muzabyere ku muti no ku mututsi Imana rwose ishimwe kandi Imana nyihaye icyubahiro
Kuri uyu mukecuru Mukantwari ijwi rya Amerika ryamubajije ku mibanire ye n'umuryango wari waramutwariye umwana
ubwo se namukora iki side ku Imana ariyo yahora rwose cyakora pe Imana imbabarire Hari jabo bana be yaboherezaga kwa murumuna we kobera ko murumuna wari umukazana wanje bavindimo. None nabona kuntu bari kwikinagura mu mbuga yanje baza mu nzu. Kamerikaza. None nkamubwiye nkabwira abantu mujye mugenda mu mvi imbere ntago muri kunyere ku mwana wanje zabayo. Kagira kabitura n'umukazana nkamubwira nti aba bana bajye bagumi wabo ntibakaje bangirira mu rugo kobera abanyutsa byinshi. Mbese bituma akantu kaba ku mutima umukazana wanje ntamwiyumvamo neza. Kandi kintu cyarengagaho nuko n'umuhungu wanjye avugaga ngo umwana mushikiwe ngo naramugurishije kandi aribo bamuhejeje byagahinda bikatuma kamba ku mutima
Ijwi rya Amerika yagiranye ibiganiro byihariye na Imana izabayo ndetse n'abavandimwe be barimo nyina umubyara Mukantwari duhereye kuri Imana izabayo twumva imba mutima ze
ndanezerewe cyane ndishimye ndago navuga ngo nibiri ku kigero kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga ndishimye cyane kwa mbonye umuryango wanje abavandimwe kuba ndi kureba mama wanje nayinze kwa shaje ako nabonye nkiri inkumi nkanjye ahanga aracyaraga kubi ndishimye cyane nyine kuba ngarutse mu muryango wanje nyine icyo kintu kinshimishije cyane
harakurikiraho iki
gikurikiye nuko ngomba kumenyana nabo bantu bose banyine najyaga nshaka narabavuze n'icyo kintu kigiye gukurikiraho kumenyana nabo nange bakamenya
bakurikira ijwi rya Amerika babwira iki
ikintu nababwira nyine mbanze mbere na mbere nshimira abantu babyumvishije cyangwa se abantu bakiyumvana n'ubu nabanza kubashimira nkababwira ngo barakoze kandi bagiye bakomeza bumva iyo radio kuko nkuba nange narabuze hari n'abandi nabo babuze nkanjye bakeneye abo bavandimwe nabo kubabona kuba bajya bagerageza kuyumva kugira ngo ntihagize n'undi muntu bakumva bazi ku buryo babafashe kugira ngo babone imiryango yabo nyine ndumva batacika intege kugumya kuyumva kubera ko hari abandi bameze nkanjye
aganira n'ijwi rya Amerika Mukantwari nawe byabonekaga ko ibyishimo bivanze na marira bya musaza
mbese mberetse ku mutima wanjye kuntu hakeye imana yonyine gusa niyo ibizi kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukamo munshikirije mu munzaniye mfite n'inka nazamye ahantu muri nka yibaha ndayibagabira pe imirimo mukoze imana izayibahembere naho ubundi mbese ndi kumva byinshi biri ku mutima wanjye nta nicyo navuga ndi kumva ntavuga ngo sobanure menye nicyo navuga nicyo nareka
kuri uyu mukecuru kuba umwana we yarazi ko atakiriwe akamubona ari muzima yavutse bundi bushya
arazutse rwose ubu ni bwavutse bwa mbere mbese niko nabivuga ndi kubona ari bwavutse bwa mbere no ese kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona rwamubonye si bitangaza
Madame Florence Nyirangeri ni imfura ya Mukantwari yakiranye urugwiro igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo gusa mbere yuko aboneka byari bigoye ko bakuraho icyasha nyina ubabyara kuko hari igihe bigeze kumuca mu muryango bamuziza ko ariyo watumye murumuna wababura
yageze aho twanga mama bigira aho mama tumwirukana nagenda agiwabazaga karuko tugaruriye umwana igihe kiragera kuba njye wari mukuru muri bo nari narashatse abandi bana basaza banjye na barumuna banjye bakiri mu rugo igihe kiragera musanga iwabo tugenda ndamwinginga arongera aragaruka umwana ubwo batubwira ko umwana yabuze ubwo igihe cyarageze mbese ko batubwira ko umwana yapfuye twumva ko yapfuye turekeraho ngaho none igihe kirageze umwana arabonetse ubu ndashima Imana cyane yasize afite umwana umwe w'umukobwa umubyaye abana batandatu abo bana batandatu shingiye abana batatu abandi babiri baracyari mu rugo ndashima Imana cyane ko uyu mwana agarutse Imana ibashimire kandi bagirire neza imodoka mwajemo izagira amahoro muzagira ikiganiro amahoro nta kindi nashima Imana murakoze
mubumva ikiganiro muri isanga mu gasaru kaburaga kabonetse harimo Bwana Cyprian Ndeze atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imana izabayo ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato acyumva ko Imana izabayo yarangishaga umuryango we yahise yihutira kubibwira nyina no mu nzego z'ubuyobozi zibanze avuga ko hari abatangiye kumufata nk'ukwiza ibihuha n'ibinyoma kubona Imana izabayo yagarutse mu muryango nibyo kwishimira
ni mu byo turaturangiye wanje ni hano na watuye aha ubona baje kare mu gitondo bavuga ati rero wa mwana wacu ushobora kuba ari fata iyi telefone fata ngaka papuro ugiye kumurenge ubaze ko wenda bo bakura muri machine bumve kwenda bahuza imirongo izo nomero bagafata iyo nomero wenda ko ngiye ateze amatwi ko yavuze nomero yihuta ntabwo nafashe nomero zawe ngo tubakure twumve ko bimeze iyo mama cyo kora yihuse nange ndubaka ndu mufundi cyo ko nagiye gukora mu masaha ino mvuga kumurenge bantu nyoti ngwino usobanura ibi bintu hano wabikuye mbone zize ntega moto ari umugabo Samuel hano afite moto aranyihuta navuga avangirayo ngezeho tishane wowe baturushaga ku buryo uvuga ko ufite ko umuntu uza hari ndavuga ati oya ntabwo nzaho arabungiye we mfite aho nabikuye ku gasaro kabuze by'ikiganiro mbahimba bajya muri mashini babishyiramo bararebana ngo oh ntabwo turi kumva nomero ko turi kuzumva neza ngo barambwiye ati wowe manuka na mukanwa ati mugende ati wowe tugiye gukurikirana iyo nomero tuzamenye ko uwo mwana ati tuzabahamagara bazakubwira uyu mubyeyi yari ihuse akomeza mu minsi ashakisha araheba
ngiye rero kubeshya ni kubipe nubwo bavanga ni igihuha ngejwe rya Amerika numvaga ritabeshya kuko ibyo bavuga byari ukuri aho gworetse ko babuze inomero bavuga bihuta ku nomero iyo tuza gufasha inomero mbere nta nubwo ibindi babyigeze arahanga hatwa twara bise tugira gute tuyenda tushakisha ubyo twabona uwo muntu wenda dufasha inomero zabo ahubwo ibyishimo dufite iyi saha kubona babanwe na kwishi igihuha bakemara kumwumva n'ivuye Amerika yamaze kumva ko umuntu yabonye ababo mbashimiye ko bahise batugezaho uwo muntu batumubonye iyi saha bakabyihutisha tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya mu rukubona umuryango uteranye ku ntungana ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza kandi imbani zaho umugisha n'abagenzi banyu rwose turabashimiye rwose imbani ibaho umugisha mukomerezaho ahubwo ya mwajyaga mura mudusura natwe nibura
tuzakomeza tubasura
mu bantu imani zabayo yibukaga harimo madamu Janine Mukankubito mukeba wa nyina atuye haruguru yo kwa imani zabayo uyu nawe yatubwiye uko yakiriye umuvandimwe wabo
ndabashimira namwe tukabashimira kuko umwana wacu twabuze arongye arabonetse uyu munsi ntusanzwe uyu munsi n'uw'ibyishimo birenze kuko niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukabumubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akabari kwa kiri ni ibintu bishimishije
ikijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko aha mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatiwe n'amateka asharira u Rwanda rwaciyemo uretse aha muri Rutsiro yewe no hirya no hino ku isi aho bishoboka ijwi rya Amerika izakomeza gufatanya namwe mu rugendo rwo gushakisha no kubahuza n'abanyu
Kagasaro tugashake kazabone Kagasaro tugashake kazabone ka
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga undi mwana nawe udafite umuryango utaza hakomoka ni Denise Mukamubano atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarera umudugudu wa Kayove
nange nagira ngo mumfashe kuzanshakira umuryango wange kuko nabuze nange 94 kubera ko numvise n'abandi mugafasha bigakunda urakuwa rwose 94 kuko nitanze mba muri Kongo nabaga ku babyeyi uwo mupapa waho nibuka ko yari umuganga ari kugenda hagereye ntago mbizi
ni ryari wamenye kuri muri Kongo wari ufite imyaka ingahe
urakuwa nari mfite nk'imyaka 5 gutyo
uwo mugabo wakureze yari umuganga
nabonaga ajya kuvura kuko nk'iyabaga habaye nk'ikibazo yajyaga kuvura ashobora kuba yarakoraga no muri Kuruwa Ruje nuko ntabyiruka neza ariko ashobora kuba ariho yakoraga
yitwa nde uri izina rye urarizi
ntabwo nabamenye izina mbese ko nahisanze gutyo
yari afite umugore
yari afite umumama ariko nta mwana bari barakabyara
uwo mumama nawe izina rye ntabwo urizi
ntabwo ndizi ntabwo namenye amazina yabo
hanyuma se mwaje gutandukana mute
igihe cyarageze hakajya haza abantu bavuye mu Rwanda umugabo aza kuhangura aho muri Kongo anzana mu Rwanda ariko ashobora kuba seri yatuzanye ishyira mu kigo cya Florina igisenyi
icyo kigo bagushyizemo kitwa nguki
kitwaga Ingoboka
wibuka imyaka wari ufite ugera muri icyo kigo Ingoboka
ntabwo nabyibuka kuko n'ibyo zina Mukamubano ntabwo mbizi nimba ariryo zina ryanjye bwite kuko narimenye maze kugira muri famiye bampaje ubwo nyine nabonye bimeze gutyo kuko abamfashe mbankwe muri afone nabo bajembese Mukamubano yaba ari ryo mwanyise cyane avuye muri Alforina ndifite barambwira ngo ryari riri ku rupapuro gutyo ntabwo babimenye ubwo ariko Denise ryo n'ubundi muri Kongo nta n'iryo bampamagaraga no mu kigo cya Alforina
yego abo babyeyi bakureze baracyariho
baracyariho
nibo bakureze baragukuza baragukosha
aya nageza nyine dusa nk'abananirwa ndi ndatongera ndigendera bigeza umuntu wo mu muryango wa haramfata niyo washingiye
ni byiza ubwo washingiwe n'uwo muryango wa wakureze ubwo yahagarariye n'abandi
yego
none se mama wawe rero ntabwo uzi izina rye
mama ntabwo namumenya nta n'umuntu n'umwe muri famiye namenya uretse amakuru wenda mbambwa nahagaraho wenda nko muri Arusona ahantu wenda banyakiriye wenda bakamenya nk'amakuru yanjye wenda bo make naho njye nta bintu napfa kumenya
none se iyo Orforina y'Ingoboka iracyabaho cyangwa nayo barayifunze
badukuyemo baduha ababyeyi ariko uko numva bavuga ko ishobora kuba itakibaho hakoramo ikigo cy'abasirikare
birumvikana hari igihe cyageze ibigo by'impfubyi biragabanywa mu Rwanda abana bagerageza guhabwa ababyeyi babarera babyifuza bashaka kurerera u Rwanda kugira ngo abana bakurire mu miryango aho gukurira mu bigo by'impfubyi uretse yuko dushobora kubaza mu bubiko bw'impapuro bw'ingoboka bashobora kudufasha tukaba twamenya niba warahageze witwa Mukamubano Venise cyangwa se niba aribo bari guhaye cyangwa se niba hari n'andi makuru bari bafite niyo badufasha tukamenya uwo mugabo wakuzanye wari ugufite muri Congo ushobora kuba ari umuganga ari umuforomo se
ariko uwavuye muri Congo ntago ari aho ngaho nabaga
wabaga hehe
n'undi mugabo wazaga aturutse mu Rwanda akaza kudufata muri Congo ahantu abana bagiye baba bari akabazana muri aseri noneho bakaduhuriza hamwe nyuma yabandeza badushyira mu kigo cy'impfubyi
uwo muntu mwiza we ntabwo wigeze wumva hari umuntu umuhamagara ku buryo haba hari nk'izina wafashe ukavuga uti iri nararyumvaga bari muhamagara
nari ndi mutoya ntabwo nabimenye
wari ukiri mutoya birumvikana kandi ibihe mwari murimo ntabwo byari byoroshye kwibuka cyane cyane
cyane ntabwo nabyumva kuko n'ubwo ngo n'itariki navukiyeho n'iki ntabwo mbizi uretse kubona umwaka bakaba bananyandikiye iya mbere y'ukwa mbere ubwo nimba ari itariki navukiyeho ntabwo nabimenye nanjye mbibona gutyo
bavuga ko wavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu wuhe mwaka
1991
umuntu wese waba yarabuze umwana w'umukobwa ufite hagati y'imyaka 2-3 akamuburira kuri Goma cyangwa se niba warakoze muri Croix Rouge icyo gihe ukiri umusore cyumara kurongora waratoye umwana w'umukobwa ukamurira ukamukunda cyangwa se nawe umugabo wigeze kujya kuri Goma ugafata abantu ukabahuza ukabavana aho barerwa ukabashyikiriza HCR hanyuma mukabashyira mu mabisi mukabagarura mu Rwanda mukabashyira muri Rufodina niba hari umwana wibuka kuba ndetse uko yitwa Denise Mukamubano uzadufashe uze hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire uduha amakuru dushobore gufasha uyu mwana w'umukobwa kumenya inkomoko ye tumushakire umuryango Denise Mukamubano niba hari umuntu mu muryango wawe ukumva muri kano kanya ntawuzi ariko ufite ikintu kikuri ku mutima ushaka kumubwira ubabwire n'iki wumva ushaka kubwira umuryango wawe
ngiye kintu ndi kumva namubwira nimba habaye hariho n'umuntu umwe waba uriho mu muryango niyo yaza tukabonana wenda tukamenyana niyo atagira icyo amarira
komera komera
wenda tukabonana tukamenyana tukamufasha
yego kumera gerageza kwiyakira ubwo uri kumwe n'umufasha wawe nagukomeze nagukomeze ni byiza ko ubu tuganira kuri hafi biratuma nawe yumva yuko afite igisabo agomba kubumbatira akamenya yuko uri umwana wa udafite ababyeyi udafite umuryango yagukunze abizi kandi na n'ubu mu bana bizi aragufasha n'ubu ngubu arakuba hafi n'iyi nzira utangiye yo gushaka ababyeyi n'inzira ndende ariko ni byiza yuko igihe kigera mukavuga mutireka tujye mu gasaro kabura gatubitabaze tubifashishe dushyire hamwe twese turebe uko twashaka ababyeyi Denise Mukamubano ndagushimiye cyane ko waje mu kino kiganira gasaro kaburaga ndagukomeza ubu ngubu inzira iratangiye kugushakira umubyeyi nitugira Imana uza mu muryango ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
namwe murakoze Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe uzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'1994 abana babiri babahungu batandukanye na nyina Specioze Kayitesi batandukaniye mu Burundi aho bari barahungiye baturutse mu Rwanda abo bana ni Claude Nyandwi na Sindegeya Jean-Pierre nakira muri iki kiganiro agasaro kaburaga uyu Jean-Pierre Sindegeya atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyakabanda akagari ka munanira ya mbere umudugudu wa munanira ya mbere
ikinzanye mu kiganiro hashize imyaka myinshi kuva intambara yo mu Rwanda yatangira naburanye na mama maze kuburana na mama mukuru wanje niwe muntu yaraciye akenga icyo gihe wagombaga kumbwira ahantu mama twamubona n'ukuntu yabuze mukuru wanje mugezeho ambwira yuko mama nawe nta makuru yafite
None se iyo uvuga ko waburanye na mama wawe kuva intambara yatangira mu Rwanda urashaka kuvuga ryari
Ndavuga mu 1994 mu 1994 nibwo mama ibyo giye nibuka neza nibwo mu 1994 yadufataga atubwira yuko tugiye mu Burundi intambara atubwira yuko intambara yatangiye aturuka Burundi duturuka no Jewa uko nibuka numvaga yuko twari duturutse ibutare ariko agace se nkibuka
Icyo gihe muri 1994 warufite imyaka ingahe wowe Jean-Pierre
Jewe mu 1994 nari mfite imyaka 6
Hanyuma mama wawe agufata akaboko abavana hutekereza ko ari ibutare abajyana i Burundi
Mama atujyana mu Burundi
Yabajyanye muri bangaha abavandimwe wawe wari kumwe nande
yari jewe nakandi kana gatoya kankurikiraga bitaga ikitwa Gasibijari ariko ako kana ntabwo kavukaga kuri papa aho yari umwana wundi yari yarabyaye hanze mama ariko tugenda yajyanye nge bajyana na Sibijari
none se mama wawe yitwa nde
yitwaga Kabatesi Speciose
naho papa wawe
yitwaga Nzimenya France
Nzimenya François yari umurundi
intuze mama nuko nguko yatubwiraga papa je ntabwo nari nzi uko yari umurundi cyangwa yari umunyarwanda
ariko mama wawe yari umunyarwanda kazi
mama yari umunyarwanda kazi
nta zina rya sokuru wibuka cyangwa se rya nyokuru nta rindi zina wibuka ry'abantu bo mu muryango
nta muntu n'umwe mu muryango wacu nibuka umuntu numvaga gusa wago umuntu numvaga wagombaga kuba ibyo byose abize ni mukuru wanjye
komera
ariko nta kintu na kimwe yibuka ku buryo nagenda namubwira ntese we mama nta n'imiryango ye wabuze tugende tubabaze mukuru wanjye akambwira ati ibyo bintu wikomeza ubikurikirana cyane ntabwo nanje mbazi
none se Jean-Pierre mwageze i Burundi mwaragiye mugere i Burundi koko
i Burundi twaragezeyo ahantu hari mu nzi z'abarundi ahantu bitwa ingozi
yego
tugeze ingozi niho baje gufata baravuga bate impunzi z'abatutsi zirajya hariya noneho twebwe tujya mu nkambi y'abatutsi yabaga ahantu ujya ku ruhororo
yego
none izindi mpunzi bazijyana hano bitaga mu byego mu byego bwose nibyo nibuka tumaze kugera mu Burundi urumva mama je yaje kusiga mu nkambi amaze kusiga mu nkambi asigira abantu bari mu nkambi mama ava mu nkambi ajya guhiga imibereho mu mujyi w'ingozi umusirikare w'umurundi araza nijoro arantwara arambwira ati ubu ngubu wenda kujyanye ubwo utagira n'ababyeyi b'iwanyu nta muntu n'umwe bose wababuze wewe ujye unkorera nzakwishyurira amafaranga y'ishuri ubona ukuntu wiga numara no kuba umuntu mukuru uzatangira ujye mu Rwanda iwanyu ushakiye n'ababyeyi bawe muri iyo nkambi mukuru wanjye nabwo asinze umukecuru na kirambwa ati na mukuru wawe ariko baramujyanye nawe yatwawe n'umusirikare ati mwese kw'abasirikare babajyanye ati na mukuru wawe yagiye ahantu bita mu ntara ya Bururi
mukuru wawe yitwa nde
mukuru wanjye yitwaga Nyandwi Claude
yego
arambwira ati mukuru wawe nawe hari umusirikare nawe yamutwaye kumuragirira inka amujyana mu Bururi i Bururi mbyumva gutyo nanjye ubwo uwo musirikare arantwara anjyana mu nkambi ya gisirikare ahantu bitaga muri 4e batayingozi
yego
bariho mba ata anjana no mwishye ko kumugore we yarayarigishaga ahantu bitaga kuri epengozi ya kabiri anjana yo ntangira kwiga mu wa mbere aho nga noneho kwa kuguma nigaho mama Jesse nongeye kumubona kuva icyo gihe urumva yasigaho nageda
ukomera komera fata kanya ubanze utuze gato nimba ufite namazi iruhande rwawe usomeho gato kubanza utuze ushaka imbaraga humura ndi hano kugira ngo tuganire ndi hano kugira ngo numve amateka ngufashe kubona mama wawe birahirushya birarushya kuvuga amateka nkayo kubura mama wawe ukiri mutoya na nuba ariko ni byiza ko tubiganira kugira ngo turebere hamwe uko nagufasha kwibuka ibyuzi nitugira imana mama wawe akaba kumva ndetse na mukuru wawe Nyandwi ashobora kuba hari ibyo twamufasha kwibuka ndetse n'uriya muvandimwe wawe wundi se bijari nawe ashobora ku wanda wamaze gukura ashobora kuba hari icyo yakwibuka ngaho gerageza kwiyumanganya dukomeze Jean Pierre ndakumva nutora akabaraga ukomeze wambwiraga yuko uyu musirikare yakujyanye mu nkambi ya gisirikare muri Catherine Batayo umugore wigishaga ku ishuri rya Epangozi aho ngaho hanyuma ukaje ujya mu ishuri
ego nkaje njya mu ishuri nkataha uwo mugore kajya nyishuri ishuri nkabaho ngaho ari we nita mama urumva ntabwo narifite ntabwo narifite pfa na ruguru numvaga yuko iba afata neza cyane nta kintu namuburanaga kangurira imyenda ibintu byose napfa ku ishuri agahita yari yarambwe yuko agiye ntazanya ndaranye naho ngaho mu nkambi ahubwo nava ku ishuri aho mu kigo cya gisirikare nkagenda nkarya namara kurya nkataha hari ahantu yari afite akabare ahantu mu kigarama ingozi bitaga bare gabiro
yego
agenda kuri bare gabiro nkahita ngenda koza ibirahuri nkafasha n'abamucoma baho nararaho ngaho nkabyuka nagenda ku ishuri
yego
aho ngaho niho naburaniye na mama burira muri ako gace urumva yuko yabuze twamaze gushika muri ako gace cy'ingozi niho haje kwita noneho ahantu twari dutuye hafi aho haduka naho intambara ahantu bavugaga ngo abatwa bo kwa nta yandi hari umugabo witwaga nta yandi wabaga mu byego noneho nibwo bahise bavuga ngo abatwa bo kwa nta yandi nabo bigaragambije kandi mama nari narumvishije yuko ngo hari umugabo w'umurundi wari warahise amujyanana nako kana ka Sibijari arababwira ati ngiye kugira mbafashe amutwara muri makama kuro numvaga ngo uwo mugabo nkaho yamugize umugore
hanyuma se amugize umugore yamujyanye mu byego cyangwa se yamujyanye kuba muri ruhoro
umugabo yamujyanye mu byego byangoze kuko mama hari ahantu narigeze kumusanga kandi mu mujyi mvuye ku ishuri musanga ahantu yakoraga kuri restora y'umugabo bitaga kwa Musidasi ingozi cyangwa Musidasi kuko yari umunyarwanda yaramuhaye akazi avuga ati no kubera kuri umunyarwanda ufite n'umwana muto ngwino ube iwanjye noneho umugabo wundi nawe wacuruzaga imigati ngozi yitwaga Sesonga nabo bo kwa Sesonga naho ngo bamuha ubufasha Sesonga nawe aravuga ati uzageze ufata amata y'uwo mwana aho hose n'ahantu nagiye mushakira kuko numvaga amakuru y'uko abantu hose mama yari yarahageze
ariko nyine waramubonye
naramubonye kuko aho kwa Musidasi njyayo kuri resitora narahamusanze
none se uhamusanze kuki utagumanye nawe
nkamusanze yarambwiye ati genda ubwo wabonye umuntu ugutoragura hano imibereho ntabwo imeze neza tige ntabwo nagumana nawe ndabyibuka ndananira cyane ndamubwira ntabwo nagusiga reka tugumane arambwira ati ntabwo bishoboka genda hariya ahantu nzajya nzafa kureba ubwo wowe wabonye umuntu ugutoragura genda naho ugume hariya kuri ya musirikare genza ukuntu nihisha nzajya nkuzanira n'isambusa ati genda ahita muri icyo gihe ndabyibuka isambusa ahita nankubita arambwira ati wirira subirayo mama aranyirukana aho mfite subira kuwo musirikare ariko ntabwo agera kumva ashaka kukubana na mama niko mama arambwira ati ntabwo bishoboke imibereho imeze nabi ntibigendere
komera
aho mama nibwo nahise noneho mama nibwo muheruka bwa nyuma noneho nsubiye aho kuri iyo resitora kureba mama bahita bambwira ngo hari umugabo wamushatse asigaye yaragiye kuba mu byegwa
yego
aho mu byegwa rero baje kumbwira mama yagiye ngo yashatse umugabo w'umurundi niho hantu naje kuvuga nti ese mama noneho ubu nzongera kumubona hashize n'iminsi mikaho ako gace bavugaga mama yagiyemo kahise kabamo mw'intambara kabamo mw'intambara y'abantu bavuga ngo ni abatwa bo kwa ntayandi ngo bateye ngo barimo ngo nabo bahica abantu intambara nyine zitangira naho bavuga ati naho hadutse intambara y'ubwoko y'abatutsi n'abahutu aho kwa ntayandi rero nahise mvuga nti mama byanga bikunda ubwo mama ari umututsi bamwishe baranambwira ati kwa ntayandi basaze cyane ati abahutu bigaragambije ati noneho babatwa bo kwa ntayandi nabo bahita bigaragambya ati hari intambara ikomeye cyane aho ngaho mu byego mama sinze nibe nawe yarahise baramwiciye aho ngaho mu byego kwa ntayandi kuko urumva yuko iyo ntambara yo kwa ntayandi yabaye abiyongeye mu byego kuva ubwo sinongeye kumubona mama ngerageza gushakashakisha nabuze n'umuntu n'umwe yambwira yuko mama yaba yarapfuye cyangwa yaba ari muzima
komera ariko uvugana n'abantu uvugana na mukuru wawe baba barakubwiye ko mama wawe arongorwa yaba yarajyanye na sivijari
mama amakuru meruka nuko kuri iyo resitora muhamusanga sivijari bari bakiri kumwe sivijari ari umwana nawe muto urumva yarimo niwe yankurikiraga ari nka murumuna wanjye urumva icyo gihe sivijari yari muto cyane ari umwana nyine urimo uriga gutambuka icyo gihe sivijari na mama nibwo mbaheruka kuri resitora bari kumwe ariko ntabwo nibuka nta n'ubwo mama nongeye no kumubona kuva icyo gihe sinzi yarapfuye bamwiciye aho kwa ntayandi sinzi yaragarutse mu rwanda
ubwo tuvuye kuri sivijari tujye kuri mukuru wawe wambwiraga yuko Nyandwi Claude we yagiye i Bururi agiye kuragira inka z'umusirikare w'i Bururi na n'ubu se ari i Bururi yaje kuguma i Bururi cyangwa se yagiye he
uwo Claude yaje aho ngaho i Bururi uwo musirikare yari yamujyanye kuragira inka yaje kugumayo nawe amaze kugumayo noneho icyo gihe uko nashakisha mama niko nashakisha na mukuru wanjye aho nabaga ku uwo musirikare umuntu aza kumbwira ati twagiye kureba umupira wabereye kuri stade amahoro mukuru wawe namubonye kuri stade amahoro yo mu rwanda wewe uri aha ngaha ariko mukuru wawe ibyo byose yaratashe uwo muhungu nibwo nahise mwizirika uwo muhungu yacuruzaga ibintu bya kekayoshye
yego
akajya aza kubirangura mu rwanda mwizirikaho ndamubwira nti wazampuruje na mukuru wanjye arambwira ati ese umuntu nabonye muri sitade ubu kwere nzongera mubona nibwo rero naje kumenya yuko mukuru wanjye hari abandi nawe yageze mu rwanda aza guhiga mama ahita ahura n'abantu b'abakristo basengeraga mu mujyi ku rusengero rwitwaga Shining Light Church wabaga hariya mu gakinjiro ko mu mujyi noneho uwo mupasiteri w'urwo rusengero ahita amutoragura amujyana mu rugo iwe i Nyamirambo abutoragwa yamujyanye nibwo rero mukuru wanjye nawe yagiye uwo mupasiteri atangira kumwigisha ibintu byo gucuranga ibyuma byo mu rusengero aho ngaho mu gakinjiro noneho wa muntu yaje kuzagaruka kurangura mu rwanda arambwira ati none amakuru ya mukuru wawe nayazanye nazanye n'inimero ya telefone nayikuzaniye nawe araguhiga uhiga ukuntu mwavugana uzagende umurebe
nibwo rero afashe icyemezo cyo kujya mu rwanda
nibwo rero nafashe icyemezo cyo kugaruka nanjye mu rwanda uwo musirikare ndamucika kuko urumva uwo musirikare uwo muntu ndamaze uri neza ko yagiye ati ndabizi yagiye se yageze yaje wa musirikare yambwiye yuko yahise amwiba inka ati nkarayigurisha tamaze kuyigurisha amafaranga yakuyemo ati niyo yateze mwiteke tagenda guhiga mama wawe mu Rwanda tido nawe uzahiga uburyo bwose uzagenda umufashe ajye guhiga mama wawe
none nawe Jean Pierre Sendegeya imyaka mirongo itatu irashize ushaka mama wawe wagusize ukiri mutoya niba kiriho akaba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ikintu mbwira mama nibo anyumvuga mama yambabarira akigaragaza n'osari akatureba akamenya yuko twagarutse tuba mu Rwanda twagize ibibazo nituzi turavuka he nituzi imijyango yacu niyihe ni mama wenyine yayitwere urumva aramutse abaye ahaza aho hantu yatumenyesha ko kagahinda agiye karaje nuko buri gihe ndamutekereza nkumva yarapfuye se nibaza se aracyariho navuge se mama niba akiriho imyaka mirongo itatu yose ikaba ishize yaba koko yaratwanze se yaba ari ukutubura se navuga ati mama aho waba uri ukaba unyumva wakwigaragaza koko ntabwo mu mutima dutuje ntituzi niba uriho ntituzi niba waranapfuye hagize n'uwabazi yuko mama yaba yarapfuye yatubwira atakiya kera.
Jean Pierre Sendegeya wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ukomere ukomeze utegereze wizeye wahisemo neza kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagukomeza ngaho gira amahoro y'Imana.
Aba namwe murakoze Imana ibagirire neza.
Kagasaro tugashake kazaboneka. Kagasaro tugashake kazaboneka.
Mu mwaka wa 2008 umubyeyi wari warahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Niyokuri Emmanuel yatashye mu Rwanda ariko asiga umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 20 wari waragiye mu mutwe w'inyeshyamba za FDLR yatashye atamusezeyeho ari hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga amushishikariza gutaha atuye mu karere ka Karongi umurenge wa Mubuga akagari ka Nyaga Gatovu mudugudu wa Byarugenzi.
Ndemwe no kurangisha umwana twaburanye witwa Ntibagirwa Rihane.
Mwaburaniye he?
Twaburaniye mu gihugu cya Kongo aho bita Masisi.
Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Twatandukanijwe n'intambara zari zihari.
Niwe umwana wenyine mwari kumwe cyangwa se n'abandi wasizeyo?
Hari n'abandi yasize barumuna be turi kumwe akaba we yarasigayeyo ari wenyine.
Yarafite imyaka ingahe Rihane?
Yarafite makumyabiri.
Yarafite imyaka 20 mu buhe mwaka izo ntambara uvuga zabaye ryari?
Twatandukanye muri 2008.
2008 yarafite imyaka 20. None se kunumva yari umusore wamusize Masisi ahakora iki?
Yarari mu nyeshyamba ziranga FDL.
Hanyuma wamubwiye ko wowe utashye ahitamo kuhaguma?
We yagiye nyine tuberwaho aho bagiye twebwe dutaha nyine we dutongeye kubonana.
Ntabwo mwajyaga muganira ngo mumubaze amakuru ye ku rugamba uko byifashe ntimwongeye kugira amakuru ye?
Icyo gihe muri 2008 hafi muri 2007 twarabonana akaza no kudusura aho twabaga. Ubwo rero muri icyo gihe cyo gutaha ntabwo twaherukanaga tuyorwa ahantu yarengeye.
Hanyuma se mugeze mu Rwanda mwigeze mugira amahirwe yo kongera kuvugana nawe?
Ntabwo twavuganye ariko muri 2008 tujya kuza ari abo bakoranaga baje kutubwira ko bakoreraga mu bice bya Rutshuro aho bita za Ben, bakatubwira ko yaba yarazanye n'umugore ukomoka aho ngaho muri ibyo bice.
Yari yarazanye umugore, yari yarabyaye?
Ibyo tutamenye ni uko yaba yarabyaye, ariko uwo ngo yatubwira ko yaba yarazanye umugore ukomoka aho ngaho wa Gature waho.
Kuva mwagira mu Rwanda rero nta yandi makuru mwongeye kugira?
Nta yandi makuru twongeye kugira kandi twaje muri 2009.
None se kuva muri 2009 kugeza ubu hashize imyaka 15, niyo kuri kugira ngo imyaka 15 ishire nta makuru y'umuhungu wawe ufite? Muri iyi myaka yose watekerezaga iki? Wumvaga ko akirwana azataha? Wumvaga yuko azaguhamagara ati dawe ngwino njyane nsubize mu Rwanda ibyo kurwana ndabiretse? iyo mutekereje wumva ari hehe
kwagiye tubaza abagiraga gutaha bavuye muri zonga bari abacaga mutobo bazaga mu aka gace kacu ubwo bakatubwira ngo nawe babonye
kukubwira ko batigeze bamubona ntabwo byaguteraga impungenge zo kwibaza aho yabaherereye
na mama we hari igihe yigeze ajyayo kumushakisha nawe agaruka ntawabonye
ni ukuri niba umuhungu wawe Rihani akumva umubwira amakuru yo mu Rwanda umubwire ni kikuri ku mutima icyumva ushaka kumubwira muri kano kanya
amakuru umubwira ni uko bari umunabe natwe na mama we kweze turi hano mu Rwanda akaba namushikiwe ari wundi ari Butare ashatse aba n'undi bita Sarafina nawe akaba ahari ashatse namuntu nawe bita Bayisenyi Emmanuel nawe akaba hari ari mu rugo niba anyumva namubwira ko mu rugo nta kibazo gihari ko abonye uko ataha yataha akaza agasanga agadusanga hano mu Rwanda
umubyeyi uramuhumuriza uti ngwino nta kibazo uzagira mu Rwanda taha ufite umuryango taha ufite igihugu kizakwakira muri makeya ni inama ya kibyeyi umugira kandi iruta izindi
nubwo ataje agaca mu nzira zandi abandi banyuramo imutobo yaza akaza hano mu rugo nta kibazo gihari
ngaho rero niyo kuri Emmanuel wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kabura gushaka umuhungu wawe Rihani ngaho rero ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi rya Amerika igira amahoro y'Imana
murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1990 umwana w'umuhungu witwa Segatabazi Dismas wari utuye mu Bugesera yavuye iwabo agiye Nyanza ya Nyabisindu gusura bene wabo yaje kuhava akurikiye abandi basore bari bagiye mu cyahoze ari Zaire ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu nta makuru ye umuryango ufite Mukanuhiri Louise ni mushiki we aramushaka atuye mu karere ka Musanze mu kagari ka Gisesero murenge wa Busogo umudugudu wa Gahanga
banje kubashimira mbere na mbere ikintu kinzanye mu kiganiro no kurangisha umuvandimwe wanjye twabuze ni 1990 akaba ari musaza wanjye kawa yitwa Gatabazi Dismas
none se mwatandukanye mute muri 90
mbo nje nari umwana ntabwo mfite amakuru ahagije cyane ariko numvaga mama mbwira ko agiye hanze ataba atazi igihugu agiyemo ubwo birangira agiye ariko ntiyumvira twongera kumenya amakuru yiwe ubwo nyuma yaho rero twakomeje gushakisha amakuru tukabaza abantu niba baramubonye reka data bakavuga ati ntago bizi bamubona ubwo rero uko arijya usa nk'ujijutse mu muryango bavuze ati reka ntago dutange itangazo twumve ko twazamubona tumurangisha
muri 90 Segatabazi yari afite imyaka ingahe
nka 12 cyangwa 15 cyangwa 13
none se kugira ngo umwana w'imyaka 13 ahaguruka ajye mu gihugu cy'amahanga asize ababyeyi mu rugo uwo mwana ntabwo yajyaga ku ishuri ntabwo yigaga
byashobora ko hari atigaga kuko yagiye kwa bene wabo aho bita Inyanza ubwo birangiye akurikira abandi bari bagiye ubwo hari niyo makuru mfite
icyo gihe mwari mutuye hehe
twari dutuye aho bita Kamabuye ngo ni mu karere ka Bugesera cyahoze ari muri Ngenda
yego ndahazi noneho rero reka kubaze madame Mukanuhiri bagiye hanze bajya he bagiye hanze bagiye Burundi bagiye hanze bagiye Bugande bagiye hanze
bagiye abo bantu mbaga mama avuga ngo bari bagiye muri Zaire ahari
bari bagiye muri Zaire
yego
Zaire niyo iri hirya aho ngaho ubushyizwe isigaye yitwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndafata umubyeyi ituye mu Bugesera ufite umwana w'umusore imyaka 15 ari mu gakungu k'abandi basore agiye gusura abandi bana na bene wanyu Nyanza hanyuma ahuye n'abandi basore bajya mu gakungu bagiye mu gihugu cyo hanze icyo gihugu tufate kwa Zaire ntabwo yigeza kubwira icyabajyanaga
rekada
hanyuma kuva muri 90 nta yandi makuru mwongiye kugira yaho se gatabazi ashobora kuba herereye
yagezeho arabaza ati se umwana ari hehe uko no yagiye atabizi uburumbya bakira nta matelefone yabagaho nta cyategereje ko umwana azataha araheba nyuma yaho aza kubaza intumwaro ko bajya gwatuma abantu umuntu yo yagiye akabaza ati runaka bimeze bite bamugira ngo baragije nawe yagiye atabizi
ariko ndashaka kumenya reka ngufashe iyo bavuga ngo abana baragiye nta kosa ririmo kubivuga no kubyatura muri 90 hari abana b'urubyiruko bafashe umugambi bafata ibyemezo bikomeye bamwe batabwiye ababyeyi babo bajya ku rugamba bajya kurwanirira tubita kubuhuza u Rwanda abo bana baragiye bamwe banyuze mu Burundi abandi banyuze muri Congo abandi bakagira aho bahurira kugira ngo bajye ku rugamba ibyo ngibyo ku mubyeyi watanze igitambo ntabwo azabihanirwa ntapfunwe ririmo kubivuga nta kosa ririmo kubera ko ntabwo ari icyaha bakoze none amakuru bamuhagarira bamubwiraga ko umwana yagiye ku rugamba yajyanye n'abandi nibyo
umva ntabwo nzi neza nimba yagiye ku rugamba ariko bavuze nyine ko bagiye gutyo
ubwo nagiragizaga ku kubyumva no kubyoroshya kugira ngo n'umuntu waba warajyanye nawe n'umuntu waba waramubonye hari abana benshi bagiye ku rugamba urugamba rwamaze imyaka 4 kuva 90 kugira 94 nta rugamba rutagira ibitambo hari abana bagiye bararwana barakomeza kugeza ku
munota
wa nyuma n'ubu bariho barayobora hari n'abandi bagendaga uko urugamba ruba rugira ibitambo batabayeho kubera ko babaga bari kwitabara ugiye ku rugerero niko bigenda njye bityo ndimo nshaka kugira ngo twubakireho no kugira ngo n'uwaba yaramubereye umusangirangendo bari kumwe akavuga ati uyu mwana w'umuhungu se gatabazi ndamuzi yitwaga Dismas ndamuzi twari kumwe twagiye ku ikose turi kumwe ikose ni ukuvuga aho babahera imyitozo twajyanye ku ikose icyo gihe rero byadufasha kugira ngo tumenye amakuru ye turimo turashaka umwana wagiye muri 90 agenda agiye hanze turashaka kumenya niba hari uwajyanye nawe muri Zaire niba hari abo bahuriye igoma ahantu bakavuga ati abana twari kumwe ndamwibuka tuvanye Nyanza abarimo bumva ikiganiro agasaro kaburaga ni benshi bari mu Rwanda kandi bashobora kuzadufasha kugira ngo turebe amaherezo ye ahangwa aho kugeza aho ngaho turumvikana ndakumva neza
yego ndi kukumva ariko nta makuru mama afite ko yagiye agiye kubohoza igihugu nta makuru afite bavuze ko yagiye gusa ntabwo ntabindazi
nta yandi makuru yandi mwabonye ku ruhande ababwira yuko uwo muhungu ashobora kuba ari mu kindi gihugu kitari Zaire kitari Burundi kitari Uganda kitari Tanzania mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika cyangwa se cyandi mahanga
hari umuvandimwe wanjye uba mu Bugande wabashije kuyumva ku ijwi rya Amerika amwumva ari kurangisha umuryango uwo muvandimwe wanjye ntabwo yabashije gufata nimero yenda ngo abe yarangiye ngo yazifatwa twamuvugisha umwaka urashize ubwo yari umunsi muri iyi minsi mbwo nafashe umwanzuro uvuga ati reka ndangishe umuvandimwe tukaba twarumvishije ko yaba akiri muzima nuko twazamubona
ugize neza Louise Mukanuheri nanjye ndareba mu bubiko ndebe yuko ubiko bw'inyandiko ndebe yuko se gatabazi yaba ari mu bantu batanze itangazo hano ku ijwi rya Amerika ashakisha umuryango we ingaho rero hagataho ukomeze utegereze wizeye ugira akazi keza kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiciki ntege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe rero
hashize imyaka 64 umubirigi kazi Marie Flore Gilet wabyawe n'umunyarwanda kazi witwa Teresa Mukamwambutsa n'umubirigi witwaga Ferdinand Piret avuye mu Rwanda yavukiye ahahoze ari prefecture ya Byumba ahitwa Imukono se wa Mukamwambutsa yitwaga Kabungo nyina kitwa Kiminga turamushakira umuryango ngo azagaruke kwivuko mu kwezi gutaha afite uwasanga
Navukiye Byumba njyarwa na Teresa Mukamwambutsa uko nageze isanze yaranjyanye ansiga mu babikira kubera ko data yari yatwirukanye kandi mama ntiyari afite uburyo buhagije bwo kubona ibidutunga data yitwaga Fernand Piret yapfuye mfite imyaka ibiri yakoreraga ububirigi mu gihe cy'ubukolonize ndashaka inkomoko yanjye kuko mu mpapuro zanjye mu ikurikiro banditse ko mama yampaye nyuma ariko naje kubona amakuru agaragaza ko ababyeyi bacu batadutaye ahubwo babadutwaye
Dans mon dossier d'adoption, il était marqué que j'avais été abandonnée par ma mère biologique. Et puis j'ai vu des reportages où on expliquait très bien qu'on n'avait pas été abandonnée, mais que c'était...
Ndavuga abana bose b'abamitisi byarambabaje cyane nibyo byatumye nimeza gushakisha umubyeyi wanjye ndashaka kumubona kugira ngo mwereke ko namwibagiwe birambabaza iyo ntekereje ukuntu agomba kuba yarababaye bamutwaye umwana we icyo gihe yari afite imyaka 20 ariko si we wenyine gusa byabaye ku babyeyi bose bari bafite abana b'abamitisi
avoir été arraché son enfant alors qu'elle avait une vingtaine d'années et qu'elle n'était pas toute seule dans ce cas-là toutes les mères qui avaient des enfants métis à qui on leur a arraché leur enfant ça me bouleverse oui, j'aimerais aller dans les endroits où
birambabaza cyane ndashaka kujya mu Rwanda ngasura aho yavukiye aho yabaye nzanyira isange ubundi njye aho mama yabaye kandi ashobora kuba akihatuye na wane
aka w'igihumbi 1989 umubyeyi witwa Munganyi nka warutuye muri komini ya Gishamvu muri segiteri ya Mubumbano hahoze ari prefecture ya Butare buri mu karere ka Huye yitabye Imana ise yitwaga Sehenery nyina kitwa Mundanikure yasize abana babiri b'abahungu Nyangari wavutse mu mwaka w'igihumbi 1983 na Safari wavutse mu mwaka w'igihumbi 1985 bajyanywe mu kigo cy'imfubyi babona ababyeyi babarerera iburayi umwe muri abo bana arifuza kumenya niba hari abo mu muryango we bakiriho batuye imubumbano cyangwa se ahandi mu Rwanda abari batuye muri segiteri ya Mubumbano muri za 90 uwaba azi umubyeyi witwa Munganyinka uwaba yarabyaranye nawe abana babiri bitwa Nyangari na Safari kuko bigaragara ko yabyaye ari ingaragu wakumva amuzi yabitumenyesha hano mu kiganiro agasaro ka Buraga iki ikiganiro cy'umunsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 200 7 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 200 7 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.